You're with SBS Radio.
Tirada dowladda Scott Morrison ay ku leedahay baarlamaanka ayaa hoos u sii dhacday kadib markii ay lumisay xildhibaanad kale. Xildhibaanadii u dambeysay ee ay lumisay ayaa ah Julia Banks oo si lama filaan ah ugu dhawaaqday inay ka baxayso xisbiga Liberaalka oo ay madax bannaanayso inta ka hartay ilaa laga gaarayo doorashada soo socota.
The Liberal Party has changed, largely due to the actions of the reactionary and regressive right wing who talk about and talk to themselves rather than listening.
Xisbiga Liberaalku wuu isbedelay. Sababta ugu weyn ee isu bedelayna waa falalka garabka midig oo dib u socda oo muxaafidiinta ah ee xisbiga oo iyagu isku mashquulay halkay ka hadli lahaayeen danaha shacabka. Si aan danaha shacabka uga horumariyeen ta xisbiga oo aan ugu shaqeeyo danaha shacabka si wax ku ool ah oo saxa, waxaan baarlamaanka ku sii jirayaa anoo ah xubin madax bannaan. Miss Banks ayaa sidoo kale aqalka u sheegtay in si loo abuuro isbeddel loo baahan yahay in haweenka iyo ragga baarlamaanka ku jira ay isla ekaadaan. Hadalka Miss Banks ayaa imanaya iyadoo wasiirad ka tirsan dowladda waa Kelly O'Dwyer laga soo wariyey inay tiri shacabku waxay naga aaminsan yihiin haddaanu nahay xisbiga Liberaalka inaan nahay xisbi naceb dadka isku jinsiga ee isguursada, xisbi naceb haweenka, xisbi dafirsan isbeddelka cimilada. Laakiin intii dooda baarlamaanku socotay ayay Miss O'Dwyer hadalkeeda ka taxadaraysay mar hogaamiye ku-xigeenada xisbiga Laybarka Tanya Plibersek ay weydiisay inay aragtideeda dhiibato.
I thank the member for her question and I would very much encourage her to read the Women's Economic Security Statement.
Waan uga mahadcelinayaa xubintan su'aasheeda, waxaanse ku dhiirigelin lahaa inay akhrisato qoraalka aan ka soo saarnay dhaqaalaha iyo haweenka, qoraalkaas oo ay ku ogaan karto waxyaalaha aanu u qabanayno haweenka Australia. Afhayeenka khasnada u qaabilsan xisbiga Labourka Chris Bowen ayaa sheegay in marka la eego waxa dhacay maanta kooxda Morrison kalsoonideedu ay hoos u dhacday.
Now the biggest contribution that Scott Morrison has made since becoming Prime Minister is having two less Liberal MPs.
Waxa ugu weyn ee Mr. Morrison uu soo kordhiyey intii uu ra'iisul wasaaraha noqday waa in xisbigiisu laba xildhibaan lumiyey oo uu ka mid ahaa kursigii Wentworth oo looga guuleystay iyo hadda oo xildhibaanada laga soo doortay kursiga Chisholm ay ka baxday xisbiga. Marka xaq ayay u leeyihiin dadku inay mar kale isweydiiyaan maxaa loo bedelay ra'iisul wasaarihii hore Malcolm Turnbull? Muxuuse Morrison halkan hadda u joogaa? Hogaamiyaha mucaaradka Bill Shorten ayaa sidoo kale su'aal geliyay hoggaanka Scott Morrison.
Given that his minority government is consumed by division, dysfunction and chaos, was it a mistake for the current Prime Minister?
Maadaama dowladdan aan aqlabiyadda lahayn ay jahawareer iyo kala qaybsanaan iyo burbur haysto, ma qalad bay ahayd in ra'iisul wasaaraha hadda jooga uu beddelo Malcolm Turnbull? Mar kale ayaa mudan in laysweydiiyo muxuu Malcolm Turnbull ra'iisul wasaaraha dalkan u sii ahaan waayey. Mr. Morrison ayaa dhankiisa sheegay inuu garab taagan yahay dowladdiisa, siyaasaddiisana uusan bedelayn.
Our government's getting on with the job, Mr. Speaker. Since we were last here in this place,
dowladayadu shaqadeeda ayay sii wadanaysaa. Markii u dambeysay ee baarlamaanka aan joognayna, hawshayada ayaanu wadanay, marka waxba isma bedelin. Isagoo dhaqaalaha dalka oo fiican tilmaamayana, ra'iisul wasaare Scott Morrison ayaa ku dhawaaqay in miisaaniyadda 2019 lagu dhawaaqi doono bil ka hor waqtiga caadiyan lagu dhawaaqi jiray oo hore u ahayd May. Wuxuu sa sheegay in dowladdu ay soo bandhigi doonto miisaaniyadda oo dakhligu ka badan yahay qarashka bisha Abriil labadeeda.
As I announced earlier today, our government will hand down a budget next year and it will be a surplus, Mr. Speaker.
Sidaan maanta hore ugu dhawaaqay, dowladeennu waxay soo bandhigi doontaa miisaaniyadda sanadka soo socda, wuxuuna noqon doonaa mid dakhligu ka badan yahay qarashka. Waxayna noqon doontaa markii u horeysay wixii ka dambeeyay dowladdii hore ee isbahaysiga oo miisaaniyadda dakhli uu ka badan yahay qarashka la soo bandhigo.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.